heaven belongs to you, Jesus. So sendirin aso, mini wakan ni nuyo. Berandense di kwiri teni ntido zomwe muna nivata ndizipele kazi tumikile inu yawe dilibo mtu sima no yawe dilibo mtu Yehova di kwiri teni. Ndi mtu tena ndi machita manta ndigasia nchito zanga kumachita zanu ndi samaliga bwangi koma njira zanu ndazindikira siziri ngati za mtu inu yawe ndabera ndense muli yawe ndilipo. You are bigger than the biggest. Jehovah, the queen is empty. Serving you is a privilege. Let the song say, the song says, the song says, Yahweh. Then I'm the man to a loser. So focus on that. You do me kill a bungee. Nane sondi wojima koma mbuye watu saida na wakao yendelezeba iye ama yeneleza amene wa aitana sindi opa yawe yawe ilipo mtu tume Jehova kabolo wa Antuena mandisela agulinda palaliga ahanditela mabulani limbitani mtima nisacheuke cheuke nisafoge ambuye nabera mumbi imbani yawe. Tasia zonse kutsata inuyo omananga ifeo pindula tundijani Yesu anayaka mutalandira mdalitsa waugulu pamapeto pake mutapeza moyo usa I'm